Ekirabo kyosaba ekirungi naye mukwano simanyi tolyekuma tetukyali bato kwe naawe raba kale bulima luno banga wenyeza omukago tomala gaguto otyo osaanira okusooka weeteese naye bwebaawe waddeyo tubeffe embi nze nange kyendabye tugutte kati alaba bwe neewaayo munnange okwagala okungi kumpalula kati osika muzibeera ekirungi n'ekibisi kyagaana teyo bazadde bo bagambe nabo ky'omwana kye nasaba kimpadde nkuwatera erinnya olw'okuba olisaanidde kati gwe maama osaanye okunzaala
era bambi n'okuva leero gwe taata tukukamire tusabe akira kyakuuma
ayi katonda kuwa ekisa tufukamidde wano mu maaso go nga tukusaba gw'abaddu bo tuyambe otuyise embizi
ko wakati wabe ukwagala ukeme wanga nukuchaiwa no